We know that once heaven has marshaled all resources,
na tunajua kwamba punde tu mbingu ikiweka pamoja rasilimali zote,
and prepared for that day,
na kujiandaa kwa ajili ya siku hiyo,
then he's sending me to tell the nations,
basi ananituma kuyaambia mataifa,
that the wedding feast is already prepared,
ya kwamba tayari karamu ya arusi imeandaliwa.
And we saw that the message that comes from there,
na tuliona kwamba ujumbe unaotoka pale,
is the message that is asking questions to the church.
Ni ujumbe unaoliuliza kanisa maswali.
And is asking the church,
na analiuliza kanisa,
are you also prepared?
Je, nawe pia umejiandaa?
And therein is the responsibility,
na humo ndani ndimo lilimo jukumu,
that have you prepared your garment?
Ya kwamba je, umeandaa vazi lako?
In Revelation 19 verse 8,
katika Ufunuo 19 mstari wa 8,
that even when the wedding feast of the Lamb is prepared,
ya kwamba hata wakati karamu ya arusi ya mwanakondoo imeandaliwa,
there is a huge felicitation in heaven,
kuna sherehe kubwa kabisa mbinguni,
a huge jubilation in heaven,
kufurahia kukubwa kabisa mbinguni,
a big celebration in heaven,
sherehe kubwa mno mbinguni.
And that celebration, if you listen very carefully,
na sherehe hizo ukisikiza kwa makini sana,
you find that heaven is celebrating,
utapata kwamba mbingu inasherekea,
for one reason,
kwa sababu moja,
that the day of the wedding of the Lamb has arrived,
ya kwamba siku ya arusi ya mwanakondoo imewadia.
And when they looked at the church,
na walipolitazama kanisa,
the bride of Christ,
bi arusi wa Kristo,
they found she's ready,
walipata kwamba yu tayari.
That is the only reason heaven celebrates,
hiyo ndio sababu ya pekee mbingu inasherekea.
And he says fine linen,
na anasema kitani nzuri,
bright and clean,
ingarayo na safi,
was given to the church to wear for that day,
kanisa lilipewa likavae kwa ajili ya siku hiyo.
And that is why the Lord sends me here,
na ndio maana Bwana ananituma hapa,
to ask you,
niwaulize.
In other words,
kwa maneno mengine,
the Lord sends me here,
Bwana ananituma hapa,
to bring to you a wedding invitation,
niwaleteeni mwaliko wa arusi,
an invitation card,
kadi ya mwaliko,
to invite you into the wedding of the Lamb of God,
nikawaalike katika arusi ya mwanakondoo wa Mungu.
But then in that invitation card,
lakini sasa katika hiyo kadi ya mwaliko,
you realize that you need a wedding garment,
unagundua kwamba unahitaji vazi la arusi.
And you need to ask yourself, is my garment fine linen, bright and clean?
Na unapaswa kujiuliza kwamba je, vazi langu ni kitani nzuri, safi na ingarayo?
And then he says,
na kisha anasema,
that the fine linen,
ya kwamba hiyo kitani nzuri,
stands for the righteousness of the saints,
ni matendo ya haki ya wateule.
So if you change it around,
kwa hivyo ukiibadilisha,
then you see that my coming is to essentially ask a question,
basi waona kwamba kuja kwangu ni kimsingi kuuliza swali,
that are you aware,
ya kwamba je unajua,
that this is the dispensation,
ya kuwa haya ndiyo majira,
that this is the hour,
kwamba hii ndiyo saa,
for us to be wearing the garment,
kwetu sisi kuvalia vazi.
This is the hour,
hii ndiyo saa,
and you are the generation,
na ninyi ndiyo kizazi,
that wears the garment of the Lord,
kinachovalia vazi la Bwana.
Look at it this way,
itazame kwa namna hii.
There was the first church,
kulikuwepo na kanisa la kwanza,
where Peter was,
alikokuwepo Petro,
Paul was there,
Paulo alikuwa kule,
and all the apostles, and they did a perfect job,
na mitume wote na wakafanya kazi kamilifu.
And this is the finishing line,
na hii ndio laini ya kumalizia.
And they were over here,
na walikuwa hapa.
And some of them,
na baadhi yao,
were even crucified upside down when they translated the Bible,
walisulubishwa kichwa chini hata walipoitafsiri Biblia.
When they translated the Bible for you to have the Bible,
walipoitafsiri Biblia ndio wewe uwe na Biblia.
When they brought the gospel to you,
walipowaleteeni injili,
some of them were beheaded,
wengine wao walikatwa vichwa.
And so they said,
na kwa hivyo wakasema,
gold and silver have I not,
fedha na dhahabu sina,
but the Christ I have.
Lakini Kristo ninaye.
I give unto you.
Ninakupa.
So they were running here.
Kwa hivyo walikuwa wakikimbia hapa.
They were running.
Walikuwa wanakimbia.
And they ran with a baton.
Na wakakimbia na kile kihunzi.
And they ran.
Na wakakimbia.
And when they reached today's church.
Na walipolifikia kanisa la leo.
They gave the baton.
Wakapeana hicho kihunzi.
And when you took the baton.
Nawe ulipochukua kihunzi kile.
The finishing line has been drawn.
Laini ya kumalizia imechorwa.
So tell me.
Kwa hivyo niambie.
What did you do with the baton?
Je, ulikifanyia hicho kihunzi nini?
They ran their segment very well.
Walikimbia awamu yao vizuri sana.
They preached Jesus Christ crucified.
Walimhubiri Yesu Kristo aliyesulubiwa.
And resurrected.
Na aliyefufuka.
When they walked, they testified.
Na walipotembea walishuhudia.
Jesus Christ crucified.
Yesu Kristo aliyesulubiwa.
And resurrected.
Na aliyefufuka.
When they went to eat.
Walipokwenda kula.
They sat down and ate.
Waliketi chini na kukula.
They ate Jesus Christ crucified and resurrected.
Walimla Yesu Kristo aliyesulubiwa na kufufuka.
And when they went to sleep.
Na walipokwenda kulala.
They dreamt Jesus Christ crucified and resurrected.
Walimuota Yesu Kristo aliyesulubiwa na kufufuka.
And when they died.
Na walipokufa.
They died.
Walikufa.
Jesus Christ crucified and resurrected.
Yesu Kristo aliyesulubiwa na kufufuka.
So they ran a perfect segment.
Kwa hivyo walikimbia mbio kamilifu.
And then they passed the baton to the present church.
Na kisha wakakipitisha kile kihunzi kwa kanisa la sasa.
And then the present church began to run.
Na kisha kanisa la hivi sasa likaanza kukimbia.
So the question I have come to ask the church.
Kwa hivyo swali ambalo nimekuja kuuliza kanisa.
Is one question.
Ni swali moja.
What have you done with the baton?
Je, umekifanyia nini hicho kihunzi?
How have you run your segment?
Ni kwa namna gani umezikimbia mbio zako?
I see the church.
Ninaliona kanisa.
She ran.
Lilikimbia.
She fell down.
Na likaanguka.
She ran.
Likakimbia.
And fell down.
Na kuanguka chini.
Jeremiah chapter 8.
Yeremia mlango wa 8.
Jeremiah chapter 8.
Yeremia mlango wa 8.
We are beginning from verse 4.
Tunaanzia mstari wa 4.
And he says.
Na anasema.
Jeremiah chapter 8.
Yeremia mlango wa 8.
Verses 4 on.
Mstari wa 4 kuendelea.
And he says.
Na anasema.
Say to them, this is what the Lord says. When men fall down, do they not get up?
Waambie hivi ndivyo asemavyo Bwana. Je, watu wanapoanguka hawainuki?
When a man turns away, does he not return?
Je, mtu anapopotea harudi?
Why then have these people turned away?
Kwa nini basi watu hawa walipotea?
Why does Jerusalem always turn away?
Kwa nini Yerusalemu inapotea kila mara?
They cling to deceit, they refuse to return.
Wanangangania udanganyifu na wanakataa kurudi.
I have listened attentively to them, but they do not say what is right.
Nimewasikiliza kwa makini, lakini hawataki kusema lililo sawa.
No one repents of his wickedness saying, what have I done?
Hakuna mtu anayetubia makosa yake akisema nimefanya nini.
Each pursues his own course like a horse charging into battle.
Kila mmoja hufuata njia yake mwenyewe kama farasi anayekwenda vitani.
Even the stork in the sky knows her appointed season. The birds, he's talking about the birds in the sky. Even the stork in the sky knows her appointed season.
Hata korongo aliyeko angani anajua majira yake yaliyoamriwa. Anazungumza kuhusu ndege.
And the dove and the swift and the thrush observe their time of migration.
na njiwa mbayuwayu na koyukoi hufuata majira yao ya kurudi.
But my people do not know the requirements of the Lord.
Lakini watu wangu hawajui Bwana anachotaka kwao.
So this is the question I have been asking here.
Kwa hivyo hili ndilo swali ambalo nimekuwa nikiuliza hapa.
That when you received the baton,
ya kwamba ulipopokea kile kihunzi,
what did you do with the baton in your segment?
Je, ulikifanyia kile kihunzi nini katika awamu ya mbio zako?
I saw that the church slid and fell.
Niliona kwamba kanisa liliteleza na kuanguka.
That's why, like I said,
na ndio maana kama vile nilivyosema,
the glorious wedding garment she received at Calvary,
vazi la utukufu la arusi ambalo kanisa lilipokea Calvary,
and I said that the glorious garment radiates glory,
na nikasema kwamba lile vazi la utukufu lina meta meta utukufu,
like camera flashes glory, 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 glory,
kama miale ya kamera, utukufu, utukufu, utukufu.
That is the perfect garment we received at Calvary.
Hilo ndilo vazi kamilifu tulilopokea Calvary.
But when you received that garment,
lakini ulipolipokea vazi hilo,
have you maintained it perfect, fine linen, bright and clean?
Je, umelidumisha likiwa kamilifu, kitani nzuri, safi ingarayo.